Sasa, system yetu inahitaji kuskani kifua chako ili kujua kama kinaweza kuhimili burudani zinazofuata hivi punde. Spika ya kushoto iko sawa. Spika ya kulia iko sawa. Kila kitu kiko sawa. Sasa uko tayari kupokea burudani. Namleta kwako the untouchable DJ, unthinkable, invisible and unbreakable. DJ Saucy.
Manenda rudi kifuani sita tumbo hauna na ukikatika ndo kabisa na umwa. Njoo tucheze kibaku baku tuwakomeshe manyaku nyaku, ukate taratibu ya ni nyatu nyaku, kitendano ni mezile kichatu chatu. Siku fichi na misi kamu chezo kako kila mara, domana wanapita piku peku bila ndala. Shondefu kwa bodi na ngara ngara, na vuruga shepu bako na baki una gara gara. Msodo
to rap on New West, so congratulations to the people that let you guys in. Don't be sad, mbaka lo meshindo kuplain. It's funny, mbaka lo kuna watu wanauliza nana naweza kushindana nami nami najiuliza kwa lipi, vipi, wapi, kipi. Midundo ome stari cause ki rap mina rock. Hadi kesho la kustoki jasho kisa mepasho cause my flow yako heavy, siji bani tumbo heavy. I'm on point to the point, siji mix nigga. Au New West kunja sura la kufuta siga. Kama una sira chora picho kini piga ninja. Tik tak kele wani kama Steven Seagal. You feel it? So si nikom Family loko huso mdo umange na kukuchana ni akulipo ye kwa kisto.
Dawa ya moto ni moto, sita kifoto ni dongo. Kama makwabu matoto, na maniga wako waksi wakisha mwaka.
I run the city, I saw your divide, don't siwezi ficha jumuli makaya. Hey, siri anifukuta vibaya. Mitapa tapa nmelawa ye mbaya. Nyaka nyaka moyo umedizaya. Nikikupa moyo basi usindize. Hey, na kama ukinipa kweli usinigize. Kwenye mwanga na giza, yeah. Sinipimye penzi ukinipa visa.
Mwenza kona kuelewa.
Oh, oh yeah, yeah.
Na kuelewa.
Oh yeah, 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 yeah.
Mwenza kona kuelewa.
Hey, oh yeah,
na kuelewa.
Oh yeah,
I'm gonna keep it in the man. nipiga roba kabali. Silali, pezisha cheza kamali. Natupa kwako dolai, kwengine sina habari. Pezi lako tamu, 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 tamu hatari. Sipendi kuona ukinuna, mwendo furaha yangu vie. Eni pezi lako tamu, 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 tamu hatari. Unanitosha pale, unanyumbulika, nyumbulika ondedi. Yani josa lale, umeniweza kabisa sijiwezi. I'm your passenger. Wacheza kila boma, eh, I wanna marry you, marry you, yeah.
Ukinitazama jicho la maringo, eh, mina chapa fimbo. Ukiinama ukiinuka fimbo.
Sipendi kuona ukinuna, wendo furaha yangu vie. Eni pezi lako tamu, 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 hatari. Unanitosha pale,
I got it on me. Hatunanga pressure, you know who we be. Now everybody get up, hands in the air. I say get up, put them up everywhere. Go get up, everybody get up. I go by the OG, the number one spitter. I wanna get you high, but you're not taking, so I take it slow. And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To now Africa, 10 years, you may watch out your law. Some of them are hate, cause of how we keep it real. It's just they wanna be when they look into the mirror. Sissy, you're my killer, killer, killer.
Hey, Casabuño, do your place me make grow, Casabuño. Do your place like I move from Casabuño. Hey, and your place in Anino. Come on, what you doing, it's a make it funny, no.
Africa, you say, you're my Africa. Hey, my damn keep out around the clock. Hey, me crash out the 1-2-4. My damn keep out around the clock.
I'm gonna dig it, don't I give it to them. I get this, I mean, I give it to them. It happen now, and I want it again. La, mean, I give it again. So, my damn don't come, bitch, I say, no time now, my body man. How many parcels are, hey, my body man? Cause she girl, they me no touch nobody, man. Cause I'm super, wrap up your body, girl. The sort of the monkey, they look at the tail. My nigga, go to yourself.
So, my damn, when I been the village, give me no delay.
Naga, we ain't, give me no delay.
No, I cut a
When
don't I cut a wembe?
When don't I cut a wembe?
Wembe, wembe. When don't I cut a wembe? Wembe, wembe. When don't I cut a wembe?
Keep a move by the Lisha at a Sangunia. Woman in the Tokamanzo Niko. kuzimu nafikia kuna mateso. Tumie leo, sije ukafa kesho. Kama unapenda pombe basi leo, kunywa sana. Napenda basi leo, fanya sana. Kama we mcha Mungu basi leo, sali sana. Si wazee wa Ghana, tuko macho toka jana.
Mwaga pombe, mwaga maji, washa. Kama kuna wavutaji, nataka twende, chama kilaji. Malizane leo ya kesho ni ya mumbaji.
Oyo.
Amsha popo, amsha,
amsha, amsha, amsha,
amsha, amsha popo, amsha.
Umekopa leo, nipe kesho ya nini? Nikikuachia leo, tengia mitini. Baby, tumekutana leo, tumependana leo. Kama vipi na tumalizana leo. Eti una malengo, na yajua malengo wewe. Akiza vyombo, ukishiwa chapa mwendo. Eti unawaza mjengo, utazikwa na nyumba wewe. Tumia pesa ilu kifo wate pe. Kama unapenda pombe basi leo, kunywa sana. Napenda basi leo, fanya sana. Na kama we mcha Mungu basi leo, sali sana. Si wazee wa Ghana, tuko macho toka jana.
Mwaga pombe, mwaga maji. Kama kuna wakutaji, nataka twende, chapa kilaji. Malizane leo ya kesho ni ya mumbaji.
Oyo.
Kulumbana, huu ni muda kuzichanga do. Hatuna muda wa kuvutwa na tena. Huu ni muda kuwa business show. Wanataka kushindana na mimi hapa. Kwenye game sina namba ni tekiraka. Wanataka kushindana na mimi hapa. Kwenye game sina namba ni tekiraka. Wananiogopa mimi moto kabisa. Sina ligi za kitoto mimi sumu kabisa. Na walegeza kitambo walonikazia. Kila chupa na pendeza lazima utanangalia. Onanana, onanana. Enzi na vara bala leo suti na moka. Na kila sababu ya kuridhika. Hata nikiwa club bia zinamwagika. Nikiwa na keshi na kata. Kila siku happy mana stress itadata. Meza ni nimbuzi na bapa. Pebe ni na bonge la papa. Squeeze shime metawala. Ila kwetu kazi hatuna mijadara. Hatu fake tuko real nigga. Tunakata tumekeki hatu fishida.
Onanana, onanana, onanana.
Insta kani follow kidigitari tuanze kushare. Acha sura body tall. Gula pia nyuma chura ndo kabisa sisiti kugaramia. Ingawa kidogo kipato changu. Acha nitekeleze jukumla moyo wangu. Bila mtutu kateka hisia zangu. Acha niteketeze mwenyewe salali yangu. Wanasema meni roga. Nisha shusha mikoba mtingo kama viroba kichwani. Nisha lipia order. Alo sima nimeweko kwenye chupa kama soda. Ni nani? Na kutogilwe kinoma. Kinoma, kinoma. Na kutogilwe kinoma. Nyuma sito kulinganishe na nani. Nimesama kwako na wakututenganisha ni nani. Unaponyonga kidogo. Mimi nyaka nyaka kidogo. Penye ukiongeza mikuu. Mimi nyaka nyaka mikuu.
Nisiwaga motoka. Mechoka daladala. Natafuta riziki kupitia kipaji changu. Dala zimechaka. Nakosa pakula. Riziki mafungu sabana etoa ni Mungu. Oh masikini. Natanga tanga kutwa mita. Kila siku na posti lakini badu nakosa wadao. nimekosa nini? Muziki wa sasa vita, ukipanda chati wanareta dhara. Tanzania mnipost, Kenya mnipost, Uganda mnipost, Afrika nzima. Alikiba ni post, Diamond ni post, Babutale ni post.
We gonna do na tumesha get paid. Wale tiko full tunazama kila place. Sama tawe juu ila tuweze gopa base. Tunakula bat, tuache tufurai. Si tunakula bata, kama kwenye buisi ni chata. VIP si pingene si usha nipata. Sindo wale machali hatuli ukata. Na toto kama zime feel si tunapakata. Hakuna matata, yani mambo bam bam. Si unajua tena mina warembo ni dam dam. Tena wana noma si moja tu usha nifam. Tuchome nyama kutu kichoma Mary Jane. Sio bata tu kukwa ni kanga. Keza kujirusha sawa huu umejipanga. Matawi ya juu R.I.P. langa. Bado si bata tunakula ki yanja. Shots at tequila, taking shots at tequila. Man's really hot, can me figure coat ya chinchila. Si unajua maisha nye ni shot kwa masela. Bola tule mua, tule nezi panza patela. Si tunakula bata.
Uzuri wa mwanamke sio urembo,
urembo, urembo.
Shepu na sura ni mapambo,
mapambo, ni mapambo.
Jina lako limeshakuwa wasakujua wanakujua. Unataka kunikimbia, unachompweke na jivilia.
Unataka wewe jogo, mapenzi gani ya hivyo?
Kuweka na ndondocha kulipita ka zamani.
Haya mambo yananichoma moyoni.
Nipeleke kwenu Kaitaba,
Kaitaba kwa mama na baba.
Na mimi nikupeleke nyumbani,
nyumbani kwetu Mirumbani.
Hati ya makusasina,
nisiwezi kushindana.
Kushindana, hakushindana.
Bwana mimi najiweka chini, kitu kidogo naniweka roho juu. Mwenzako mimi najiweka chini, unapenda kujiweka juu.
Karata, chanda karata.
Binadamu wabaya.
Karata, chanda karata.
Usijalamba garasa.
Shuka mwanaume, mwanaume wewe, mwanaume wewe, unataka uwe juu kila siku niwe chini. Sitakubariki wabaya, unawajua wabaya, unawajua kutaka kutulia kila siku nikiwembe, ukate kushoto kulia. Mwanaume fanye nini? Acha niende zangu, ubaki peke yako. Kuja kunikumbuka, mezoea lawama, kila siku kunisema. Mezoea lawama, kila siku kunisema. Hakunisema, hakunisema.
Sana kuona mbili ni majangili. Wapo juma situpo mbili makirikiri. Mundo peku peku nosisi kakana. Nina hori ya kandonga. Chungo zile tetarau. Chungo 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 chungo. Natiririka na bitonga. Jitumi nguvu angalau. Nati hapa.
Tunaves
baka majuku,
tunaves
zuda kanjwe kwenu,
tunaves
amademu wako yuko,
tunaves
yuko kwenye menu,
tunaves
baka majuku.
Kama kuna cha kuficha, why don't you get off the Insta? Unani kera, 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 yeah. Unavo penya, penya kwa page zake. Unani kera, 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 yeah. Unavo penya, penya kwa page zake. Yeah, yeah. Macho yanatamani. Don't know what the hell you're looking for. I love that shape, yake, lipsy, macho, yake, pengine umedata na dimples. Hata levels zangu huwezi kukope na levels za kwake ni simple. Baby, please, won't you hear me? If you know that you need me, yeah. Unari kira, 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 yeah. Unavo penya, penya kwa peji zake. Unani kira, 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 yeah.
Wawali nazi kasema vya ndani sisimulie meli mekananga. mganga, mindo wake mhabuba, siendi kwa mganga, sijawahi kumroga, naitakasa nafsi na rodali, wendo yangu kabari, kwa ingine sina habari, umenionjesha asari, nimewaka kakibatari, unwa diju ya dari, niongezi konge na gari, kandamiza uwa msumari.
Sony uzuri sona kifani sauti yake ringtone na uwezi toa mtizoni kikinanda sauti yake maina kipanda wako nishafika sasa ya nini kudanga yuma baby looking so wet kishi mesha raa ama viki it's okay excuse me baby can I take you for a day wako mesaliti amri mateka I can't say ya
DJ Sosi
nina kufisha wanda nina kujaka wanda una fati kwa love wale pale washa sanda nipe mama tujenge kiwanda tutoe bombe zote yake wani ya kitanga mina juwa kwamba wana concentrate niko kuwacha babu negotiate wako wana ngoja sana kufinishate lengo la wakubwa ni kupenetrate uje ni kubebe mdogoni madia tukuze michezo ya utotoni Madia, kwa fura ndaza mapo machoni Madia, oya, oya, oya Waisirizi, kilanda
Toto sauti ya hii, ya kutuwa nyoka pango Somba kiwa ndani, kama ndeke mitu
Pashuka, uje kwenye kanda Hebu shika panga, uje ule meshamba Sing for me, sing a song, wakilanda Ugi joka sona, jilaza kwenye kibanda Niva jino, gesha usoya Ume wafunga midomo Utama lipsi za kosho Natu shika nilikono Niva jino, gesha usoya Ume wafunga midomo Chama lipsi za kosho Tushika nilikono Uje nikubebe mgongoni Madia Tucheze michezo ya utotoni Madia Kwa fura ndaza mapo machoni Madia Oya 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 Oya
Oya Oya Oya Oya Oya Oya Oya Oya Oya Oya Oya Oya Oya
Kujue tindo ni kufollow wewe
Ula ni kubanfollow
Follow Tena sometimes kipokea uongei. Unajifanya kama umepanda bei. Kila tukipanga promise ya jabu tokei.
We, sunaleta matata. Maswala kuniuliza kana danga na pasta. Na danga na we, misi demu wa kisasa. Na bamba na we, so ongea
kwasta. Wivu diyo, inao. Na mapenzi ya kweli wako. Baby hello, najua kero. Inavoita simu yako. Kama na koso nisame. Ni wivu tuju yako we. Ilana ombi kwako we. Simbali usiweke.
Na vilo na nikou na nichosha. Na vilo na dharau na isikamu na nitocha.
Ma, kwenye hii mechu sijifanye kocha. Na nikipiga uyui natumia voucher.
Tantalela, kutwa bela bela.
Unazunguka na majinsi lemu gani huna dila. Kujifanya Ronaldo kwa mapenzi ya mpira.
Embu tuliza kipago, nimefundwa kimela.
Holandeti na sanamu, na siku waneza kustuka. Umenitisha sina hamo kama lideti na nziuka. Zile vumbi za Kongo na mkuyati unakumbuka. Zote siwe kikambo ili love iwe msuka.
Nipende, ili ni data. Punguza wifu, leta mkate. Weni peti, nipena mate. Uje tuketi na steam zangu sizikate.
Wifu ndio, ninao. Na mapenzi ya kweli kwako. Baby hello, najua kero. Inavoita simu yako. Kama na koso nisame. Ni wifu tuju yako we. Ila na ombi kwako we. Simbali usiweke.
Narazi kinywani kama sodabu. Unavutia hato kwa nani anikabu. Umegana moyoni na shikana. Na nyenyekea wendo mkongojo mibabu.
Nikupe nini walai ulidhike msimegewe. Warinzi na mijibwa sokoni okulinde msimendewe. Kwenye mavazi mkali zaidi ya mobeto.
Kigoda, eh.
Kwenye mapishi ya tarima diko diko. Fanya kunitunzia heshima na utamu wangu.
Kwani shingapi?
Kwenye machimbo ya kubeti bima nkukati.
Shingapi?
Mindo fundi wa kupeti we ni zingati.
Shingapi?
Kwenye machimbo ya kubeti bima nkukati.
Shingapi?
Mindo fundi wa kupeti, we nizingatie. Nikolazi nijifunze dana dana, nipige chengo simpende mezi. Lina nogaga kandanda, kwasa kwasa utanipa kesi. Usicheze mbali na mboni zangu hata nikilala. Usiwapi wabali na ndugu zangu kakwako mifara. Kwenye mavazi mkali zaidi ya mobeto.
Nyuma kigoda he.
Kwenye mapishi hatari madiko diko. Fanya kunitunzia heshima na utamu wangu.
Kwani shingapi?
Kwenye majimbo ya kubeti bima nkukati.
Shingapi?
Nindo fundi wa kubeti weni zingati.
Shingapi?
Kwenye majimbo ya kubeti bima
nkukati. Oh, nimesama mapenzi ni nimesama. Oh, nimesama siamini nimesama. Uhuni nimeacha zamani. Ame wangu mwanana. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama.
How do I start to explain this? Mjuba nimezama kwenye bahari ya mapenzi. Na huyu dada dredi wana toka enzi. Tushafanya kazi wote and shared platonic friendship. Hii ni next level, shorty's extra friendly. Tani umepitiliza but she don't offend me. Really how she come to befriend me? Vitu navo vipenda yeye wala havipendi. Like basketball, au soccer. She likes afro soul, mi kufoka. She does yoga, way too focused. Mi upoteza mawazo kwa club tu kutoka. We so different, maybe the reason we attract. Baby we so much more than a perfect match. Nataka kuwa na ye, yeye peke. Milele mpaka mwisho yani mimi na ye.
Oh, nimezama. Mapenzi ni nimezama. Oh, nimezama. Siamini nimezama. Uhuni nimeacha zama. I'm a one woman man now. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama. Oh, nimezama. Mapenzi ni nimezama. Oh, nimezama. Siamini nimezama. Uhuni nimeacha zama. I'm a one woman man now. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama. Mahaba ni uwe. Usukule ni chukue. To my ex, sirudi kule. Iwe kwa kulipwa ama bure. Mji ni shule. Najifunza anyway. To please you my baby, my lady, my honey, my boy.
It may sound like I'm exaggerating, but this is how I be feeling exactly lately. The freak in the sheets and the street, she a lady. Reason I ditch my tricks and learn to treat a lady. Sio kama demu swahili ni siwataki. Why bother? I'm dealing with a total package. Mtoto wa masaki, attitude uswazi. Nikiwa na mawazo, she's like baby usiwazi. Kuyu wa mini wake anafarijika. Kwa kuwa yeni wangu minatajirika. I rain on na kama vuwa za masika. Kwake nimezama kama nimepika.
Oh, nimezama. Mapenzi ni nimezama. Oh, nimezama. Siamini nimezama. Uhuni nimeacha zama. I'm a one woman man now. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama. Oh, nimezama. Mapenzi ni nimezama. Oh, nimezama. Siamini nimezama. Uhuni nimeacha zama. I'm a one woman man now. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama.
I don't fear man. I was born here man. Ukitaka kufa na kununulia gun. Leo soda, no beer man, we are done. Kikitenesi na body tuuliza. Unatuambia ama unatuuliza. Sieleweki kama nimepuuliza. Chenize ni fake macho zinatuumiza. Back to the top, vroom nimepaa. Kigum nimedum nimekaa. Mshum ile mwa. Na bonge la toto nataka mwaga sum. Ila room zimejaa. Polisi ndo masela wa mtaa. Sichezei kamari hela ya mkaa. Mindo kidume halisi. Fegi mtume hanithi.
Wempe abari. Alipojitusu mwambie kaya kanyaga. Yani mwona shwari. Wakijipindu watakusanya mazaga zaga. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipo mfusi ya kabana. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipo mfusi ya kabana.
Hiyo nanunua buku tabata. Wakishua kaja huku kadata. Tanua kula kuku na bata. Unajua natamani kuku pakata. Madua na hongwa bia.
niko juu kama bomba dia. Uno kama Royce nyonga dia. Gonga cheers, kesho tutabonga pia. Usilete tantalira, usipelekwe katahira. Usiboteke fuata dira, vaa msulupwete hata dira.
Mteka nye acheke, tulisa mawenge na kitete. Sitishwi na kicheche, mana nina rungula kipepe.
Tunawaliza hadi vibaka, sikipanda tunamaliza kwenye vichaka. Mindo kidume halisi, segi tumehanithi.
Wempe abai, alipojitusu mwambie kaya kanyaga. Yani mwona shwari, wakijipindu watakusanya mazaga zaga. Yule dema lijitusu kwa savana, ilipumfusi ya kabana. Yule dema lijitusu kwa savana, ilipumfusi ya kabana.
Sista duna mabibi bibi, kalioni tatu kama gigi gigi. Mishapita na wengi kama digi digi. Kitakina na mini mino gwiji gwiji,
hey. Kama mifuko imetuna, hey. We mlete njona, hey. Kama gorori na wapuna, hey. Yule mapepe mkata, hey. We mpe abai, alipojitusu wangeka ya kanyaga. Wakijipindu watu kusanya mazaga zaga. Yule dema lijitusu kwa savana, ilipumfusi ya kabana. Yule dema lijitusu kwa savana.
DJ Saucy.